Abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform bagamba nti obutiitizi bw'ebyokwerinda obatuusizza okukozesa eryanyi kw'akwatidde kibiina kyabwe bendera okuvuganya ku ntebe nnene Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kiviiriddeko abantu bangi okufuna ebisago era bangi bakyapookya n'okutuusa olwaleero. Omwogezi w'ekibiina kino era akulira oddo olwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi agamba nti buli lunaku oluyitawo efujjo eribakolebwako ab'ebyokwerinda lyeyongera era ki agamenti era kinyigiriza nnyo omuntu waabwe bwogeraageranye ne bavuganye nabo abalala. Ssenyonyi agamba nti ebikolwa eby'engeri eno tebigenda kubalemesa kutuuka eri bantu era baakutambuza obubaka obw'enkyukakyuka okutuuka ku muntu asembayo.
Ebikolwa bye batukolako byali beeyisa ddala ng'abatujju kati buli kanaku bongeramu omenyi bw'amateeka emigo kati bayongeramu n'engwa ezibi zebalumisa abantu tiyagasi kati buli dakiika ttaano omukubira ddala tubeera ku zibale zaffe ne bakubamu abantu omuka ogubalagala ne babalumba n'emiggo kakati baataddemu n'amasasi. Olunaku lw'eggulo twabadde tuli Bukolonto e Kayunga nga tugenda awabadde olukuŋŋaana lwaffe n'abantu baabwe baliku abamu bali bweru wa buduuka ako gwakulina kibawubira omukulembeze waabwe era okubamu amasasi naye kitwagala tukimanyi twagala nkyukakyuka so kati wabalowooza nti eryanyi lino lyebakozesa lijja kendeeza obuwagizi ako munnange kafu lijye tulina okulaga tujja genda leero tulijinja neyiganga enkya tuli Masaka